הנגלל עוד הבעלה יובה או כולה ככווני אוי הנגלל עוד הבעלה
Sikia kilio chetu ushukilio utusaidie Sikia kilio chetu ushukilio utusaidie
Nalia lia kwako Bwana usiniache Maana wanaokutegemea hawatapata haya
Nalia lia, dunia ni watu walia
Abudupo na mushilara, rulira kuwa magalalara
Hoya nagale, otabale
Ikanisa yushilulema, rulira kuwa magalalara
Hoya nagale, otabale
Shilulema, ruli rakuwa magalalara
Hoya nagale, otabale
Sikia kilio chetu Hona machozi yetu Wanao tunalia Sikia kilio chetu Hona machozi yetu Wanao tunalia
Nalia lia Kwako Bwana Usiniache
Maana wanao kutegemea hawatapata haya
Nalia lia, dunia ni watu walia
Reba, 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 reba
Kusenga kwa aje
Baba shuka, baba shuka, oya nagale